Yeah.
What's up, la fella?
Yeah.
Kama kawa, sisi wasela tunakuanga sawa. Uishi kama enzi za Adam na Hawa.
Yeah.
Mchizi mola siisha
tumana. Noise.
Visawa sawa.
Flow original, tena bado ni spiritual. Ningali tight, nice in my cause. Kiambili call and you know that ule boy wa ocha na sikika. Huku masela wakitonga bila wakika na funzo kufunga diaper na tena na dress vidapa. Msiki chini ya waba jubizi na leta baga. Na nina rise faster kaka tales wakikomba. Roya zidi ugumu demo life inanigonga. Freestyles are classics to making classics. Feels like it's yesterday nilikalia cassettes. Sani ite buda na daika shamba runda. Focus on success na elimika nikidunda. Cause I'm blessed, talented and led by his grace. Sija white ambu wa failure, always rolling with the best. I made mistakes along the way. 25 years later, I've gotten wiser by the day, yeah.
Kama kawa, sisi wasela tunakwanga sawa. Origi kama enzi za Adala Hawa. Mchizi mola siyesha tupanga, visa wa sawa. Kama kawa, sisi wasela tunakwanga sawa. Origi kama enzi za Adala Hawa. Mchizi mola siyesha tupanga, visa wa sawa.
Flow original, tena bado ni spiritual. Tena bado ni fiti mistari. Bado inabidi tuchore juu. Ni obvious baba yangu wazidi kutujenga. Wema wake wazidi kutuhifadhi. Jinsi mola metupenda. Carl, Noise na Sara tuko biz. Kawa hindi inda.
Kawa hindi inda.
Mtatuona sana tuko wax. Tuko area kamu sio kikwa DM ya ndinda. Aha. Karibia kamsi, ona haya majabu. Mola ni yule yule ameniongezea sababu za kusifu na shukuru. Matendo yako ntayanena kama sika ndo nikupendeze. Bado niko shule shule, wow. Ha, nikiwa nawe stoki kibura now. Ha, si noti napokea but sawa sawa daily niko sawa sawa. Mko vipi sawa sawa, hapo vipi sawa sawa.
Kama kawa, sisi wasela tunakwanga sawa. Uriji kama enzi za Adam na Hawa. Mchizi mola siyesha tupanga, visawa sawa. Kama kawa, sisi wasela tunakwanga sawa. Uriji kama enzi za Adam na Hawa. Mchizi mola siyesha tupanga, visawa sawa,
yeah. Yangu ni lyrical, tena bado ni spiritual. Bambika bambika na hingoma ni kama tirical. Imani bila the visible, sahani bila the kijiko. Mizani zangu bibiliko, dagitare I'm so clinical, hey. Sina boom, sina pressure. I got the juice kufika hapa Ebenezer. So old school, tukutendereza. Bado na brew, unanitegeza. Validani ni bonde la dry bones. Kumbe ni bonge la cyclone. Well, he die, it's only a zygote. Kumbe ni bonge la icon. So gangster, utanipata na full clip. Quest with my tribe, Mr. Five na Q-Tip. Ha! Penye ni asko sinjia mia. Yeah, huku success ikikaribia. Msalabani aligaramia. Penzi la dhati na tazamia. Kila wakati na shangilia.
Sisi wasela tunakwanga sawa. Uriji kama enzi za Adam na Hawa. Mchizi mola siyesha tupanga, visawa sawa. Kama kawa, sisi wasela tunakwanga sawa. Uriji kama enzi za Adam na Hawa. Mchizi mola siyesha tupanga, visawa sawa.